Pigalini piga ngenga mdomo si wako. Nishashinda vita nyingi nite komando.
Komando.
Mana minonge na baba you can never stop. Naye ndo kanipandisha wezi kunidrop. When I do mana naongea na godo. Analo panga wezi pinga you never know no. Akisema sawa lazima follow. Analo panga wezi pinga never know no. Ndo mana sometimes think about my life. Nishapitia msoto.